Baby, 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 I miss you, baby.
DJMwanga.com
Achinga
Kidi
Baby, najuta kiburi nilichojitia mwenzio. Maumivu yamekithiri, sio siri, na wendo kimbilio. Itaniua sio siri, itanitesa ya mapenzi minyo. Kama kosa nimekiri, baby nisamee. Kweza kurime kota mama, nona tu kara. Avija pona vidonda mama, umesusa bu na kosara. Sweetheart, sweet love, nimemisi kukukumbatia mwenzio. Apala jizo na wanjulo, nimemisi kisi nyambeli ni wako jio. Kosa wanjo. Wakufa kuzikana tuendote peponi wewe. I miss you baby.
Anahisi kama ndoto, kama shetani ndo alitupitia. Kweli kiburi utoto, hata mimi nilikumisidia. Uja na maji ya moto, ama ndo yanatumwagikia. Kweli mapenzi utoto, ndo inatufunga dunia. Mina kuita tena baby, kukusamehe sina budi. Mimi nimesha include makosa yote. Mina kuita tena silo, usifanye tena kusudi. Nimeamua nirudi tuishi wote. Havija pona vidonda baba,
umesusapu na kosara.
Silo, silo, you know this love was sent from up above. Apologies and I want true love. Baby, sometimes I wish to have you by my side, cause you know you are my
G-baby, G-baby, G-baby.
DJMwanga.com